guardian angel talking about protection, Father God, you know. Yo, Vicky, let him up.
Vicky, Pam.
So, doctor, now, wewe, najua unachunga maisha yangu. So, doctor, now, wewe, niko sawa, sawa. So, doctor, now, wewe, najua unachunga maisha yangu. Niko so, doctor, now, wewe, niko sawa, sawa.
Safi na we, wangu mtima unamumujita na we. Natamani chuku kama ata selfie ni post ili watu wajue niko sambamba na wewe. Safi na we, wangu mtima unamumujita na we. Natamani chuku kama ata selfie ni post ili watu wajue ya niko sambamba na we. Mi uliasikia, milango ukanifungulia isoma. Blessing nikazi mbokea, niko sawa. Maombi uliasikia, milango kanifungulia isoma. Blessing nikazi mbokea, niko sawa, sawa.
So doctor na wewe, najua unachunga maisha yangu. So doctor na wewe, niko sawa, sawa. So doctor na wewe, najua unachunga maisha yangu. Niko so doctor na wewe, niko sawa, sawa.
Niko so doctor, kwako tundo minadati. Kile natisha minapata, hile misuna waskata. Kwa kutamka makasata, niko sawa, niko sawa dakta. Kwa kutundu minadata, kile natisha minapata. Hile misuna waskata, kwa kutamka makasata, niko sawa, sawa.
Maombi uliasikia,
milango ukanifungulia isoma. Blessing nikazipokea, niko sawa. Maombi uliasikia, milango ukanifungulia isoma. Blessing nikazipokea, niko sawa, sawa. Kwenye street wanajua, niko so doctor walionicheki kwenye slum wanajua, niko so doctor walionicheki kwenye cell wanashanga, niko so doctor nilowaomba pakulala wanajua kwamba unainua kama uliniinua na utawainua. Wawe so doctor, wawe sawa, sawa.
Production.